sibuza zizoshintsha nini izinto ngiyazibuza zizoshintsha nini izinto kwesingisikhathi angiboni kodwa ngiyaluzwa baba uthando lwakho baba
Ngifone ukukhanya kwakho.